nzagera kuba baswa biga sisi nyuma tuzahora niteka muri uwo munezero tuzagina intsinzi yuko tunesheje tuzabana nawe Sinzongera kubabazwa Niga nsize inyuma Tuzahora niteka Muri uwo munezero Tuzagina intsinzi Yuko tunesheje Ya watari Yesu Tuwa twala rimbutse Yemeye kwitanga Kugira ngo dukizwe Yabambwe ku musaraba Itangira abanyabyaha Kugira ngo turagwe Tuzabana nawe muri uwo munezero Sinzongera kubabazwa Niga nsize inyuma Tuzahora niteka muri uwo munezero Tuzagina intsinzi yuko tunesheje tuzabana nawe muri uwo munezero sinzongera kubabazwa niga nsize inyuma tuzahora niteka muri uwo munezero tuzagina Intsinzi yuko tunesheje Tuzagina intsinzi yuko tunesheje Tuzagina intsinzi yuko tunesheje